Niweza, hata kama natembelea matatu sina mikiki ama makasi twende mwendo kasi hadi kwa kasiri joto joto ni
wewe mama wendo wangu mama
wendo wangu mama kila siku nakwambia tarashize ukiniacha kara nakwambia penzi mie usiniumize
wendo wangu mama kila siku nakwambia tarashize ukiniacha kara nakwambia penzi mie usiniumize.
Wengi mbala mwizi kwa mwizi nikijaribu kuangalia deep in this deep feelings when you make you feel angle of love. Waache wenye roho chafu wapukuke. Yani mimi na wewe dema kiko kitutenganisha. Wanasema mimi chawa kwako. Cheki nishakuwa cheke ya gari. Njoo nikuinue. Achana hadithi za mabimbi na wakuda waoni hawa nyawitina. Wanasema mimi mwigizaji kwa mapenzi hakuna sinema. Muulize Pascal Tokodi. Unavyochuchuma kama wanita nije kula. Sina budi kusema aende nyone. Kila mwana limuna likondio.
Chakara, nakwambia penzi mie usiniumize. Wendo wangu mama, kila siku nakwambia tarashize. Ukiniacha kara, nakwambia penzi mie usiniumize. Wendo wangu mama, kila siku nakwambia tarashize. Ukiniacha kara, nakwambia penzi mie usiniumize. Wendo wangu mama, kila siku nakwambia tarashize. Ukiniacha kara, nakwambia penzi mie usiniumize.